is a man.
Baba now sim goose.
It's the kids, baby.
Nikipata nikikosa it's okay. Yo ninachokesho sina it's okay. Kinipea kininyima it's okay. Nikilewa nikazima it's okay.
Inakuhu, unataka kongea inakuhu. Dada inakuhu, najifanya unajua inakuhu. Kaka inakuhu, unavonangania inakuhu.
Beba tapochi isimu na vuificha ficha kumbe kitochi. Yaso kuhusu naona sifa kutona posti.
Kapewa lift ya najona bossi.
Uwe mtu mzima siyo mtoto yo. Usidanganywe na foto foto yo. Zera kukesha kama popo yo. Haina bule mpaka mokoto yo.
Nikipata nikikosa it's okay. Yo ninachokesho sina it's okay.
Mshara ukitoka, weekend ikifika. Niki nenepa, ex ya kakonda, akipukutika.
Najifanya unajua inakuhu. Kaka inakuhu.